Yeah, 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 yeah. Bruce Africa up on this again.
The sound, yeah. sound.
Baby, ninajua upendi na umeficha mengi, uwezi kushare na mi. Oh baby, sifai kujua yako yanakusibu nini. Nitakutunzia siri yo. Ni sawa, tuna muda mchache tangu penzi lianze, na kuelewa baby. Si sawa, unanifanya nitate. Watu wanajua you're my woman. Sipendi kukuona bila amani. Kulichani, kulichani, kulichani huku ya vivyo. Tate mwela nanda chinono. Tate mwela nanda chinono. Tate mwa mwe. Kulichani, kulichani, kulichani huku ya vivyo. Tate mwela nanda chinono. Tate mwela nanda chinono. Tate mwa mwe. Yeah. Yeah, yeah, I got you, yeah. Yeah, yeah, I got you, yeah. Yeah. Wapi, lini, ulisikia wapi? Ukipenda boga unaacha uwa wapi? Tina kwenda pamoja na kupenda. Sio maigizo na kupenda. Shirikisho yote tutashinda. Kuna la kudumu yatapita. I just wanna see you happy every day. Shirikisho yote tutashinda. Kuna la kudumu yatapita. I just wanna see you happy every day. Tuna muda mchache tangu penzi lianze, na kuelewa baby. Si sawa, unanifanya nitate. Watu wanajua you're my woman. Pendi kukuona bila amani. Kulichani, kulichani, kulichani huku ya vivyo. Tate mwela nanda chinono. Tate mwela nanda chinono. Tate mwa mwe. Kulichani, kulichani, kulichani huku ya vivyo. Tate mwela nanda chinono. Tate mwela nanda chinono. Tate mwa mwe.